kitatutenganisha. Ooh baby, nitafuka bahari hata kwa miguu, kila siku niwe nawe. Watakutisha kwa magari, nyumba za fahari, baby usipagawe. Na mwombaga Maulana atongoza siku na mchana, akama tukiachana tukutane kesho kiyama. Na mwombaga Maulana atongoza siku na mchana, kama tukiachana tukutane kesho kiyama.
Imagination sound.